DJ Lighter. DJ Lighter.
Kakuna F. Za kugiviwa za mind zimeleft.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Niko na pesa kushinda babako. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya.
Anji, anji, buddy. Shake your body.
Bukini kuna bag, netako kuna front.
Shake your butt.
Bukini kuna bag, netako kuna front. Ebu baby, don't let go, go.
Mi wako, akiwa kwako, akitoka inje, ni wetu. Mulize, ndi wakuje kwako, alikuwa wapi, si alikuwa kwetu.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy, easy.
Kumbafu nyinyi, think twice. Think twice, Uganda.
Mambo imechemuka, ati nini?
Mambo imechemuka.
Hello.
Mambo imechemuka.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Chemi chemi za uongo, story za jaba ndo tingize mpongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari bara bara bana maringo.
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Niko na pesa na niza babako.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Lifika jiji nkakutana na budako. Wakaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. Kisiri siri, tukakutana kwako. Ni click click bang, tujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela nini mnate. Seka nini unali, pamadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini sitini na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance, na nikapita nako. Ulipo nipiga intro, siku ya introduction. Ana ni finance, na school fees zako. Alinipeanga info, kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako huruma. One shot na kwa nupendi utamu wanduma. Pesa ukutekenya tekenya sana. Werudi ukakunewa baba duruma.
Niko na pesa
kushinda babako.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Niko na pesa na niza babako.
Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya uko kwenu.
Nasikia vibaya.
Nenda zako.
Sinenda kwenyu.
Kwetu wapi?
Kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini udu ngandula feki.
Uso marangi ukoshua hauni seti.
Cake and bake ni quality za fenty.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari bara bara bana maringo.
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Nasikia vibaya uko kwenye.
Usipige.
Saniko single. Juu ya ego. Nilingoja nipigie. Alichoka kapigia chali mwingine. Imagine. Ningeweka ego chini. Nipige simu ningekuwa na bibi. Imagine. Nilichagua ego. Na yo life ikani humble. Nilikuwa na best. Alikuwa naitwa ego. Ego. Nilikuwa napenda sana form za ego. Nimepoteza vitu moba, juu ya ego. Akoka ego, punguza ego. Ego, a rich man's joke is always funny. So funny, tunacheka na unabo. We just want your money. Your money, tunapapasa ego. Ndoto boke mfuko, tukule pesa yako.
tukimaliza tukuwache peke yako. Ah, nijuzi tu mazuli enda Dubai, ukikuja Kenya, unajidai. Is it safe? Uko umo ni safe? Mm, sulizaliwa uko, punguza tumaringo, achaka ego, msupa kabla life kuhambo. Ah, nilikuwa na best, alikuwa na itwa ego. Nilikuwa napenda sana form za ego. Nimepoteza vitu moba, itu ya ego. Akoka ego, punguza ego.
Juna ngojo maskani sana kwa hamu na gamu. Kawesi beshte damu, misi wezi kuita fam. Kuna maina kwa shere mshowa na ito na mam. Jumasani ya heavy, chunga masani ya dambi. Yazi what I can do na wababa wa vitambi. Kamkopo kalijipa basi losi changi changi. Jumixia ni ya remi na kombeza kario bangi. Hangova kesho taku wakaya watu wawili. Mara moja itabidi ni memeza mara mbili. Lakini haiduru bora vako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy. Recipe ya
nenga kila mundu kile anadai kubai itema ikio vivi atana maya ufry kaketa wakachazi kunea musembi muya au kena twele tunaidi mama brother kamba na mapole sako lili change na pepe kana mapos niki come around so najua how it goes Mr. Bragg labdo ni kutakwa meno niki flows oh dakika mbili tumebonga 1 hour tume make El Nino na ma champagne showers tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mababa oh
Majuka ni kama unarusha ma mikono tingisha kichwa chungu sivunje kisogo teremuka, teremuka, kako no kono basi ni kionjo, tuende mamio ndoko mamio, mio, 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 mio ndoko mamio, mamio, mamio ndoko mamio, mio, 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 mio ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto mamio, mio, 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 mio ndoko mamio, mamio, mamio ndoko mamio, mio, 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 mio ndoko sasi inadonjo wasi ni kumoto
kaleka dance Cheki kaleka dance Kwanzo kiwa kijaba ndo napewa kichance Low but sure no kizi toko na relax Rusha mikono juni kama hujui kudance ah, Toa kofia na mkono kulia pa Panguza kihara bas notoe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wakando Ndo 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 kisenda maithana madhano
hey, Mami yondoko, mami sipoko Kakuna njoti tunachana na popcorn Ongeza flow na dojo tumedonjo Alisema ni fast time but yo ni uongo Siki enyeji huyo dem ni mwitu See through niliacha chuo ni peti bitu Bitu dani ya msitu iko na jitu Please tu nimemada hariwa shukitu
Mamio mio 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 ndoko Mamio 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 ndoko Mamio mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamio mio 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 ndoko Mamio 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 ndoko Mamio mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Kakuna F Za kugiviwa za mind zime left Kabla ningia zone yangu ya next Shots To the head She say she see danger ahead Ata mimi naona danger ahead Bora kesho ni wake up in my bed Shots, shots To the head Ata kama macho ni red Kandisa mehea ni weekend Ata kama si weekend ni weekend
Shots, shots, shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Tuna stand out, tuna blend. Rules are to break, tuna bend. Acha kesho tuone kaa tuta trend. Shots to the head,
to the head.
Ka ume mess. Kuna message I kufa kwa ya friend. Ume notice ka mshafinya send. Shots, shots to the head,
to the head.
Hangi ya kesho ni leo na revenge. Napiga sana ni kaa na pretend. Wedo koshua maka una pretend. Shots, 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 shots. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots.
A killer shot to na get more beautiful.
Killer shot to na get more beautiful.
Killer night to na fuck wavy too. Sasa weka glasi yako juu.
Sasa weka glasi yako juu.
Kila night inafaa kwa hivi tu.
Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, shots.
Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Halo. Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Halo. Mambo imechemuka. Nimechemuka. Mambo imechemuka. Nimechemuka.
Mambo imechemuka.
Nimechemuka. Mapenzi nena kula saizi. Mapenzi alifanya niwe cheesy. Mapenzi alifanya niwe mwizi. Sasa right now niko easy. Nimezima. Mtu mzima, nimezima, nimedata, data na mapenzi. Kushoto, kulia, ya kucheki kilia. Mtu mzima, mimi nimetulia. Mapenzi mapu, nekula kwenye sinia. Nimegobea kwenye kazi, mimi sinia. Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka. Nimechemuka,
mambo imechemuka.
Imechemuka.
Wakituja kikananuka. Wapriti dem ladies wamefika. Dufla kuyarti andri tunahusika. Tunapika mezi Ronaldo dekika.
We better than undertika.
NBA basketball as kama liekas. Sasa fanya dance ukicheka. Well this is East Africa na Jamaica. Ah, imechemuka kwa street,
imechemuka kwa ring.
Tuko danger and natari kama
bass tuna sting.
Ever try ya knife,
physical fit.
Drop it a nice tune, old school he go fit.
Hello, mambo imechemuka. Ati nini?
Natero kuchamuka.
Hello, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Hello, mambo imechemuka. Imechemuka, mambo imechemuka. Imechemuka, imechemuka.
DJ Lighter.
Anji, Anji, buddy. Shake your body. Anji, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela. With you, hakuna matata. Hunyashwa ni pafuraha. Itakidi tumechanga, hiu sadaka. Aki walai nimekupata. Can't lose you, niko rada. Big size, jiki baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Anji, Anji, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Hey, Angie, wait. Why so enticing? Body look good, body like munchies. Bigger here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how did you private? They gonna be down, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Kumbafu nyinyi, think twice. Think twice, wana.
DJ Light upon the yard.
Tunarudi kielshak
wako wa gossip. Wadosi hatujali waga ghostly kuposit. Walibati mtoxic so mina rudi shopping. Nisake wako sosi for now. Instavli na mada saina sako na karau. Yali sema hanitaki minka sepa bela chao. Sezi take a bow niende down juu ya nyau. Likupata na matuta sayu na leta matharau. How?
Tunaoga tunarudi soko. Na tukirudi tunachoma foto. Hibe ni safi kumeja watoto. So tumeoga tunarudi soko. Soko tunarudi soko. Soko tunarudi soko. Soko tunarudi soko. Soko tunarudi soko.
DJ Lighter.
My hands. My heart, awe kuna ni kuna kuna ni kuna kuna. My lips, your lips, they touch, we kiss una ni kuna kuna ni kuna kuna
kuna. Nipe nikupe, come to the dance floor, babe. Leo tunafesa fe fesa fe banga, ama tuta do it your way. Yeah, wacha nikuse. Usini hoko bebe. Leo na finesse na ujanja eh. Leo nta maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby don't let go. Ukini pea shash, nitako pendo eh. This the kind of love. Make you make me do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it eh. I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baywa pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja mfupa. Tumia mikono kishinda miguna. Kikini chopadwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavuno. Na kiki zolea ni juki memuaka.
My hands, your waist. Hatuna pre-
pressure. Tuko happy tunafurahia.
Hii party haichaguirik. Vienyeji wanakubalik. Na shereni ya kila mtu. Kujibamba ni nafasi ya mtu. Watu wabia mchezeshe vitambi. Wa whisky mwendele kudansi. Jina wine mwendele kuwine. Watu wa soda nyimu pewe stro.
Tunapenda mushene.
Paka tunabombana na waiter.
Tumechafua meza.
Paka mademu wanajileta.
Napenda pombe me. Ninywe nilewe zini bebe me. Hapa kushoto nimejawa na watoto. Hatuna pressure. Tuko happy tunafurahia. Tunapenda mushene.
Paka tunagombana na waiter.
Tumechafua meza.
Paka mademu wanajileta.
Napenda pombe me. Ninywe nilewe zini bebe me.
Nikifikiria mali tumetoka naisha nguvu. Squeezy dance ni minji kama njugu. Dance ni minji kama kudi. Tulianza na kaodi. Kamja luo sasa na kwambia podi. Cause we have a new dance.
Double my top of bubble, what money do bullum, with them on my bubble, the gum of my food. What's a blue? Put it to one of them, I could do. So go on, could do for that. Tick it up, pump, tick it
up.
I don't do.
I don't do.
I don't do.
I don't do.
Kijani niko na ganji fulani. Nataka lewa takari. Nataka kutoa stress. Nataka kujivinjari. Nataka keti mahali. Mahali pesa pombe na shida hazitoshani. Nikilit utangoja. Uta wait. Ita waiter. Aku wait. See you later. It's a date. Is it a date? Nikilit utaningoja. Uta wait. Ita waiter. Aku wait. See you later. It's a date.
Chesa na makali. Chesa na makali. Chesa na makali. Chesa na ma. Chesa na ma. Chesa na makali. Chesa na makali. Chesa na makali. Chesa na ma. Chesa na ma.
DJ let's a come light it up again. For the girl them there. For the girl them there. For the girl them there.
Balo kijana baro baro. Mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho. Benga kona sura na madiambos jambos. Kam ni kupigi sheriba za kanairo. Mambo kuchichepa weta tesa mesa. Kuru pesha setan kuchiweka. Tunameta sosi neko kwa nature. Ketchup kupepeta koti na piga bega.
Krakata sakata yom kala Rada na kama tena mkemba Kicha kwa lazmo na kam tena Kicha pa sana utazampenga Sabula, Zigidi, Mikey Wakati yo gamba chi, story chi Kuba mungu kabadi
Balo, 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 balo,
Mwala nyenya watu, udisko tuzine valu valu Machingu na meza kavu kavu Bila chesa wanalita na zikagu gagu Chipo masala na kingo kotika Nikwa nandanya na nito kotika Nasika nagawa kama soko mchinga Anachanganyo na maloko nika Sabula Zigidi Mikey Wakati yo gamba chi story chi Kuwa mugu kabadi Combination kali kama ragwa na maria badi Zigidi yo musipi nsipide mudangari
Hot, 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 hot Hata, 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 fire Hot, hot
Weka mziki, leo nataka kucheza Nina mabeshte ndani kwa party, tunataka kucheza Shida ni mingi, leo nataka kucheza You know, we just wanna party and enjoy Leo lazima, nyama kwa wingi, ugali kidogo Pombe kwa wingi, chesa kidogo Mabenzi kwa wingi, chuki kidogo Situ zitoke mdogo Before the sun fits on us Tuchibambe pamoja Before the sun fits on us Tulewe pombe pamoja It's all about good vibes And inshallah good vibes And inshallah good vibes And inshallah It's all about good vibes And inshallah
Mande mala de girl them what I want every day we do it for the fande fande sexy ladies in the party man about money and you know it's an anthem give thanks to the most high every day a blessing you see and we multiply bigger picture now your good side a bigger picture now your good side chapa kwa wingi ngwa kidogo usiogope choma photo pigia Cindy pigia Jojo na tunarudi soko cause I know you sacrifice Tujibambe pamoja I know you sacrifice Situchome kimoja
It's all about good vibes And inshallah good vibes And inshallah good vibes And inshallah It's all about good vibes And inshallah
Send me chop my life Nimechoka na maneno yao Ata waniseme I do what I want Kiwa umashauri yao I got a woman yo Hot man looking good kwa kiyo I don't need your body na jiyo Man I full of good vibes na you know
I flex with him and I flex with each other Flex when I flex man I go harder Flex biggie biggie flex biggie bada When I come through when I need to don't dada I flex with him and I flex with each other Flex when I flex man I go harder flex biggie bada Kama na go harder
My life is my life Your life
yourself, nigga, this my life.
This my life.
And you might disagree with some of the things I do, but it's still my life.
This my life.
Might be wrong or right.
This my life.
Whether you hate it or like it.
This my life.
Why pretend I'm nice? Na shimashave na taka. I don't care if you like it.
This my life.
Na kani wash, wash, ndo imenitajirisha, spia we wash it. Nakana get is alone, the meal but delicious, be a well cope. Nakana make it rain our rest, wanna jeepers, be a well chote. Usijulize how brother really made it this far, niku trust the process. Munapenda kunipangia life kwa internet, do nijinyonge nini? Nizo komeza matusi ndogo ndogo nisijibu, na nibeba mnyonge nini? Osifai kwa na mama, nataka nikae single, ati ndio ninyonge nini? And I know a couple people watasema ni maringo, but lazima nijibonge mimi.
My life, yeah, yeah.
It's my life.
Up again for the girl them there, for the girl them there.
Aba watoto ni warembo, giza giza tutafanya lile tendo, washamaliza nga tembo. Kina chofwa tani skendo.
Gala love the way you wind up the thing. Gala you wind up the thing. Back it up for me, I got you heard, you're the queen. Reverse it, walk up your papa, my girl, out of mercy. Gala you wind number one.
The girls them leave me alone.
Oh,
them ring 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 pa me phone.
Oh,
wanna die ni watole my phone.
Oh,
now wapa mo, ni keep a phone.
Oh,
the girl them leave me alone.
Oh,
them ring 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 on my phone.
Okay.
When I die, knew what to lay my phone. I say no more, I want my phone.
We go, wiggle on my beautiful girl. We go, wiggle on my natural girl. We go, wiggle on my African girls, Caribbean girls, London girl. We go, wiggle on my beautiful girl. We go, wiggle on my natural girl. We go, wiggle on my African girls, Caribbean girls, London girl.
I don't know, me and see you happy. Kibao, wamejaza kwenye party. Ni I don't know, nianzie wapi. Watoto kibao, wamejaza kwenye party. Tena wako tofauti, wanene wembaba wale kwa fupi. Walojaza vipo tabo kala tofauti, futi. Tena wato wako kwenye mudi, mudi. Tena wako tofauti, wanene wembaba wale kwa fupi. Walojaza vipo tabo kala tofauti. Then I want to walk up on your mood.
We go, we go, we go. We go, we go, love my beautiful girl. We go, we go, love my natural girl. We go, we go, love my African girls. Caribbean girls, London girl. We go, love my beautiful girl. We go, love my natural girl. We go, love my African girl.
Lighter.
Achia, achia, achia my biggie. Chime kushinda buda wachia magwiji. Huku ni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama mpupa na chia mafisi. Achia,
achia,
achia mabigi. Mechime kushinda buda wachia magwiji. Huku ni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama mpupa na chia mafisi. Iznani ya kizazi manki ya chia watoto. Malini high maintenance, achia masonko. Chesa sezi ya kwako endo katiwe na Bosco. Hakuna toboka mfuko bakia na ngovo. Ambia umabombo, kambia wanoko. Yule na jifanya juu inengia ni muongo. Siki bila jiki drama na chia madogo. Na deliver moto kama bajia za globo. Achia,
achia, achia, achia, achia, achia, achia,
achia. Achia mabigi, mechime kushinda buda wachia magwiji. Huku ni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama mfupa na chia mafisi. Achia, achia mabigi, mechime kushinda buda wachia magwiji. Huku ni mafore nkoro na chia machizi. Tunakula nyama mfupa na chia mafisi. Achia, kiki kabla ngoma niliwachia. Na kama ina waoma sike kaluma inezasaidia. Bendo wa kutuma kauja changia. Squeezy ni machupa mavikombe niliwachia.
The lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Baya
unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise tifiti ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako ni wetu. Sio wako ni wetu, sio wako ni wetu. kiretu kwa mpasho, jichopevu ulisorora simu ndio jam tu. Na ukizubata panda mbegu aliacha sledge ya kienyeji. Ambare hiki dunia wengi yako ni ugali anataka keki. Wacha kujistresa kuna mapenzi. Huku wayambiwa plenty fish in the sea. Hige mnia wajanja wacheza left wing. Through pass hadi mtu hunge waidhani. Ogopa mwenye atapaya haji oji. Unadhani ni wako sio wako. Ala unajam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
Ni wako, akiwa kwako. Akitoka inje, ni wetu. Mulize, ni wakuje kwako. Alikuwa wapisi, alikuwa kwetu. Uda boss, acha kubonda. Mimi na wewe ni shareholders. Asanti ulimba yanguo. Alikuja amingara. Nilimnyandwa na hiyo nguo. Ile nguo ulimnunulia. Najwe na uma, it's no sharing. Tanairo sharing is kiata. Come on, me catch we move on. Me, I'm the shoulder to lean on. Ukifanya alie, ye ukuja kwangu. Una mbembeleza, tunaenda kwangu.
Unadhani ni wako, sio wako. Ala unajam na mambo bado. Na ise defeat ya naihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
Follow at your boy at DJ Lighter on Instagram. At DJ Lighter on Twitter, Facebook. DJ Lighter, your favorite DJ.
Inch ina shift gears automatic lakini daily napigana na my side chick. Hii ni love ninavumilia antics na huku wanga hivi misielewi ni kanta cheese ni nini sikupei. Lucky you mimi si wanyeri and when I'm back nimerudi juu ya mechi set. Call me back, don't do that. Say my sorry, I'll take you back. When you playboy hiyo ni fag na ninarudi nikisema ni ya love.
Nini utafanya tukiko sana, minifala nitarudi. Minifala nitarudi. Haijalishi nini utafanya. Ata tukiko sana, minifala nitarudi. Minifala nitarudi. Minifala nitarudi. Nitarudi. Rudi up, nitarudi. Rudi up, nitarudi.
Rudi up, nitarudi. Bile unapenda hiyo kuni. If loving you is wrong, you better sue me. Ain't nobody do me like you do me. Ooh-wee. Feeling that you give me so sorry. Addicted to your body, not a money. Mommy. Run, 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 run. Siku pembelezi, unajua utakamu. Never seen pink girl, I'm a bad man. We could be riding, 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 riding.
Nini utafanya. Mini fala nita rudi. Haijalishi nini utafanya. Ata tukiko sana. Mini fala nita rudi. Mini fala nita rudi. Mini fala nita rudi. Nita rudi. Rudi nita rudi. Rudi nita rudi.
Lighter, lighter.
Wapi kamesu. Wapi kamesu. Wapi kamesu.
Ingoma mefanya maboy na madiva. Upendo spende wezi avoid ama niga. Kipati mboka siku enjoy na maliza. Mazeni omono jona mjoy wa hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Riders kuta kuta coins ni mamita. Na penting kasi wamboy ni Anita. Kanayo wame nibadika jina Sonko. Kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance itambu istri ya zonto. Natambla ikashikwa ate bila bongo. Na kila nkichunisha debe wana turn face. Tadhani wamo na manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pair, headache vile na run place.
Nasema minda kitari ya baba ikami maiku. Kazi yetu ni kushinda nkubari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla wapi kamweso. Kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi kamweso.
Kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi kamweso.
Kamweso.
Wapi
kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi
kamweso.
Kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi kamweso.
Kamweso.
Wapi kamweso.
You didn't know Kwonko can speak another lingo. And I make it look simple. I'm a teen, this shit, just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai. Na kizungwa kiwalai. Ni mwisho mwezi na jidai. Lona kunywa chupa, si kunywa divai. Do sherehe, tunapiga pesi ya nguvu. Mali pombe na saviwa na tunjugu. Akianani leo nikishika mutu. My chick, atenda kuku. Lamba chuko, kilamba mutu. Tupa luga, kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu. Keep it 100. Me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets. You know we killing this shit. Level up.
I said, mami, daki, tari, yo, papa, I got me, my. Kazi, yetu, ni kushinda, nkubari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mpaka kesho. Mr. Tambla, wapi kamweso. Kamweso.
Wapi 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 kamweso. Wapi
kamweso. DJ Lighter.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mwenpata, sina matata. Jisifie, waka, pendeza, takata. Takwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindone vita majimaji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody love me the way that
nobody
love you.
Wanasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody,
nobody love me the way that
nobody
love you better.
Me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kung fu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanipa, winja, winja, one and two. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shit. Bala, bala. Kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala, na haki kusogelea. Bala, bala. Sasa haki kuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody.
Nobody love me the way that
nobody. Nasema sana, wataongea, wazidi umbea. But nobody,
nobody love me the way that
nobody,
nobody love you better.
Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul.
Nobody,
nobody can love me the way that you.
mbali na wewe, haki imeniacha babaya. Kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe, haki na kunywa na sasa mtaambia nini watu rejini. Haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato, mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kigavimba. Nikawa zisemezeki na uma ina uma lakini ntazoea. Ina uma ina uma lakini ntazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea. Dance yo, dance, dance tulikamata hadi usiku wa manane. Kesi yo, kesi, kesi tukakubali tutapendana milele. Shetani gani alituingilia, akatuweka asanda, hilo vito bali menifikisha. Aneba laba nata na inauma, inauma lakini ntazoea. Inauma, inauma lakini ntazoea. Aliya binadamu duniani ni kuzoea. Aliya mwanaume duniani ni kuzoea. Ndio nashindwa
www.djlighter.co.ke.
Bye.
romantic kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usi reply hata kikutext. Uliwacha kubonda, tangu kukuzenu ziende missing. Mliacha kushuku ule mkisi, kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nagopa sana kuliwe na fisi. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke, lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke.
Some balls ni pigane juu yako. Ni bonge na God ni mwitishe bei yako. Ni lale chini unikalie kichapo. Ni bonge na gang do tufike rorashio. Pia na die tu atese Nairobi hadida. Kapo goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kubunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad ali kudump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka kaboy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute. We can do this all night. Ukigolo akuna low. Sezi break. Uko lonely. I'm a cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe.
Like a year ago tulipopatana sani na mpango ujue kwetu. Babe, did you know nakupenda sana. Wewe ndio wangu chaguo langu.
Imie mara maero mama bingini I love you. Mae kinde mwachana mama watime haruswa.
Baby punji, jaharamia. A baby punji, jaharamia.
My abebo, abebo,
abebo.
My abebo,
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 abebo.
My abebo,
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 abebo.
My abebo,
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 abebo.
My
yako kinasti nasti, bigi bigi, heavy heavy. Mama mimi napendaga ulivo shot na kunonga nangu. Ukidunga kete lafi na mechini unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo chumbani oi nakufa unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari. Ulivozidi utamu nikuite asali. Toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Mwenda slow motion. Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Favorite DJs.
Katoto udari, kikota udari, kiuno udari, kipanda udari. Fusha uwe anajiajia. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuala, tamuala. Kiniguza tamu walai. Na tukicheza tamu walai. Tamu walai, tamu walai. Eti baby anapenda, anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kashirika anapenda, katumaya inatu soseji. Alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga jasho, sho, sho. Drop on a pepo, po, po. Chote kama ya Ronaldo, do, do. Mbozo liyo nyoka, malaika, my darling. La, 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 la.
Unavonisa kwa peti madali, nasikia tu pepe. Kama resource, mti pepe. Nasikia tu pepe, kuruneti.
Ulivo fundi nyumbani kwa peti maledi, tamu. Kiniguza tamu walai. Na tukicheza tamu walai. Tamu walai, tamu walai. Mutoto nataka tucheze tu by Buddha. My moon hataki pressure. Oh my lover.
Oh baby, ukiniguza wanitia haya.
Haya.
Na unapokata chumba.
Ai mama mama, huwa ni madam mama, huwa ni maliza mama. Mama, huwa na ukudharau, huwa na romba ya. Itabidi wafunge virago, warudi walikotoka. Shinde pepo mbaya.
Unaponita kwa mbezi madadi nasikia tu pepe kama risasi.
Baby man.